kandi mbumelelo yo niketha banjani kunini skichimi ziphupho namanje kuhlangani kandi mbumelelo yo niketha banjani kunini skichimi ziphupho namanje kuhlangani
Bambelele umsimba uvumi Ebusuku ngilala ngadlile mina imali yimfuni Ngathi inhlupheki ibale libhixwe kimi ngiyaligeza lisuki Makuyintando yakho baba ukuphela umoya ngifuni Mina vele ngifuna imali Yona kuphela ekhuluma Usethani mayisipha amandla ngona umfaka unyawo UNkulunkulu yena kuphela wazobuhlungu bakho Isaka lami ligcwala nduma sizitha zami Umqondo wami uthinta abantu imizwa isiphithiphithi Umama wami ujabulile shutha mkhilingithi Ungavumi ukushaya umhlaba ukwenza ikhilingithi Uma sekulunga ngiyazi ugogo phansi Vele mina kudala ngiphusha ngizama nokudla
Wonke umuntu ekhaya ubheke mina
Vele namajida wami shayi nami
UNkulunkulu yena okhethe thina
Umculo wami uthinta abantu imizwa isiphithiphithi Umama wami ujabulile shutha mkhilingithi Ungavumi ukushaya umhlaba ukwenza ikhilingithi Uma sekulunga ngiyazi ugogo phansi
sikhilingithi
Koze kube ninzi hlupheke kanya
Sayiqeda le
Malkhanyane mkhulu shabulala umzukulu uyacwila manje abisha manje phecelezi quick send quick man Yonke lento insuman suman Rifaka isandla nifaka unyawo ingqondo umzimba ubuhlakani beminya Angizokwazi ukugibela phekwenta kwelindisa mshini uprava first class Angibone mabona kude makhale kukhwini hlezi galathini Matheni eminent vele kusathini Sonqoba umhlaba kisho madimali nifakwe thini Bifafe qoba ungantshela ingala makrisha
Kanti impumelelo niketha banjani Kunini skijimi isiphupho namanje kuhlangani Kanti impumelelo niketha banjani Kunini skijimi isiphupho namanje kuhlangani
Ah yes,
isiphelele
Yes,
isiphelele